ba petit baloba kitro yo ezama kambwa sika tozana system ya kung fu tingisha.
Hey, it's not a flow.
Nasikia makelele next door, kumbe kuna party mimi sijui oh. Kwenu paka poda tuishie Joe, situvae faster now, here we go ukondani.
Huko ndani na zaski kuna joto, nasikia kuko mwaki kuna moto. Huku ndani, nje ndani, ukidai shumpal niko ndani.
Storm nyama wanna get to your jeans, you know I love you ever since. Kata kiu, shika drink, got you a dress, you like pink.
Me like peach and the way that you speak, fundi huni fix, niki lick and a lick. Sheesh, long come a longer knot, hear me I'ma hit you with a high knot. Kata katika, kata, katika.
Kati, kati, utakatika. Nikikushika kati, utakatika.
Hey, kata, katika, kata, katika.
Kati, kati, utakatika. Nikikushika kati, hey, utakatika.
Bank on me, kibanki moon. High noon, on a honeymoon. Tuko ma wa, wa. You can link with me afternoon. You know I be smoking, I be lighting a za.
Uka debt, tuta meet when. Ukule vitu tamu kama sugar cane. Bila fat Joe, I'ma make it rain. Nimebeba big thing, Mustafa real deal.
Ha, huh, deal ni dom, napenda deal dom. Minapenda ding dong, na ma deals a dom. Jaza pochi, weka noti. Naughty is a bad girl, real naughty.
Nikudare mara kadha, nihakikishe umekam kama mara saba. Tol mnyama mkulima wa hilo shamba, piga lipunda mpaka neighbor na tema jaba.
Kata, katika, kata, katika.
Kati, kati, utakatika. Nikikushika kati, utakatika.
Hey, kata, katika, kata, katika.
Kati, kati, utakatika. Nikikushika kati, utakatika.